HB.
One cano, be on a taga one machon. I'll see fancy beam, pacaneco congero honey. The beaten gia, beam, if you kiss a quack on my own. Now young on top see, could you see condo Tony? Yeah. Yanny to a yanny to a lambda to a lambda to a. Yanni to a yanni to a way. Yanni to a yanni to a way. Lambda to a lambda to a way. Yanni to a yanni to a way.
Sioni chini menikamata tena fiti sitaki kwenda mbali na wewe
na wewe
kama jambo nimefanya sio ni shida umenichanga kama karata marafiki chunga mwendo mbali na wewe.